exclusive from Shout.co. Yeah. M0.
The whip.
Flexing on the beat, kwati fionzi fionzi pasa. Why conquer window, kembo chayaza. I'm still flexing, bebe Rihanna. Chikali chowa ona, I got the lead manana. Beauty na my brands, natural hair on her head. She cute lowly weave too, she use it as a shed. Kakari, wali ponyama kilo chile na my grams. Nifyo kwena, so tusange kwa masamu. One plus zani, zero to a hand.
Why conquer?
Shai washa jinde, itwala dry cleaning. So I'm rapping here, pandi pondi nigga. Ngerwa na machushi, afro, fuck a nigga. Shalande sana, viva kwena. Nintanti kweshiwe, vivyo kwena. Vivyo kwena. Ngomjizu wako poti, vivyo kwena. Nifyo fine. Ngomjizu wapa zede, nifyo kwena. Ngompondo wapa unza, viva kwena. Sede lukondi, vivyo kwena.
I just want to see him that day in the arena, because that's one place he won't be able to duck. The vibrations are against him, the planets are against him, and already he lost the first 5 rounds. Is that right? That's right. Are we going to
though I'm rapping here, pandi bondi nigga. Ngerwa na machushi, fuck a nigga. I'm here flying north over bridges that they burn. Kulif chushi, I'm hoping that they learn. I'm Mafia 99, there's a bit involved. Dama tower, make sure it's resolved. Shialanda sana, though ni viva kwena. And yeah, I'm slick, but ni vyo kwena. Shialanda sana, viva kwena. Nintanti kweshiwe, vivyo kwena. Vivyo kwena. Ngomjizu wakupoti, vivyo kwena. Nifyo fine. Ngomjizu wapa zede, nifyo kwena. Ngompondo wapa unza, viva kwena. Sede lukondi, vivyo kwena. Shalanda sana, vivyo kwena. Nintanti kweshiwe, vivyo kwena. Vivyo kwena. Ngomjizu wakupoti, vivyo kwena. Nifyo fine. Ngomjizu wapa zede, nifyo kwena. Ngompondo wapa unza, viva kwena. Sede lukondi, vivyo kwena. Ngomjizu wapa zede, vivyo kwena. Mr. Chabi El Haji, the real big up boo. Yeah, Waga Swaga Uncle Sean, Mr. Tobias, Vivekwena. Yeah, Pondo Bapa Kejo, Vivekwena. Warren Moe, Fakua Seya,
Mr. Andrew Music,
Mr. Tobias, Mr. Green,
Wagwan.